Ndị anyị zọrọ ndụ erike, ndị anyị wụrụ n'ụgwọ akwụkwọ nụ, na ndị na-enwere nne na nna nụ, anyị na-enyere aka ibe anyị mee n'ọkalịla akalị nụ. Anyị na-enweta udo, wee na-ekpoko bụ onwe anyị ọnụ na duola ga-emeru nụ, na-enwetakwa asụsụ anyị nụ, ya na omenala ndị obodo anyị nụ. Obodo anyị wee dị n'udo nụ. Yes, sir. Apapo Dickies 1 Wata Bunye Lumboji Ibulubokodo Na Yasi Muke Nebendio Yanyi Yana YBA Nini Oyi na oyi diba mmanụ nwale na detisa ga-abịanụ mana ezi oyi ga-ajụ nwanne nenu nwanụ ndị oyi anyị nụ na ndị fụlụ YBA n'anya nụ nafa ka anyị na-ekwu maka panụ n'ezienụ honorable BIC okwu ji akụ akụm wan n'obeledu The President Nigerian Community na Duola Cameroon Nwonyo Obeledu Onye Magaba n'iru Dezienu Chief Sir Emeka D. Uzoka Ebe Kwedike Bilinu Nwonyo Rini Fitebia Onye Madeniso Bilinu CEO Simal, Motors Limited, Aduana Cameroon. Nezienu Chief Alolo, Dozie, Ofue Dozie. CEO, Dozas Group of Companies, Aduana Cameroon. and the YB is okay. Chichina Dresani Bilinu Aruba Lezama, Idi Aruba Lezama, the man is so Bilinu. Opa Leze was in the one, Alo, Onyalo London. Yesu go watching it, Idi Amagabana Nero. Chief Alolo, Ifanyi. If you Google one on a new one, you might be going when you need to be a Nanikanelli. German, you century, let this seal, Nadwala Cameroon. Chief Alolo, Benjamin Ibeneme, why you wouldn't have mellow if one. Was an agent of a lock and a new one. Your mother is a billion CEO, New Nice Group of Company Limited, and Rella Cameroon. Chief Alolo, Attorney, is in one mother. A quarter of an enemy, a poor lock and is so billy. It's a boy, it's a joke, a billy noon, and yellow billy. The good people. Manocha, when you're cheap and lazy. When you're cheap, you like a gala CEO. Lampa Electronics Limited, Nadwala Cameroon. It's a man. I keep a polino swimmer, onyo ma bili, onyo ma ne dema, polino swimmer ganiso bili. Akusina juan, lumu akabia, HM Kingdom. Oputifa the one, nolo. The young group of company, Nadwala Cameroon, CEO, Lubico, oil and gas, Nigerian Limited. Chief Jelad Chukwudi Adende Abusina Chiwan Niwolo Nelugu State Kiseje CEO Dilas Group of Company Nadwala Cameroon Chief Uwele Ndirimasi Onyoma Niso Bilinu Ezriwan Ndirimasi Nanyini Chief Henry Ndirimasi Ikukwa Manolo CEO, YY, Cargo, and Dubai Service Shipping Company in Nadwala Cameroon. Mr. Augustine, what way your phone be little? Also, when not getting one, Ludi, naked is a general. Also, 190 be little. Also, 190 accessories. Nadwala Cameroon, Unyama Gabano Miro. The Zenu Chief Alolo, Uche Chuku, Longinus Ukongwa. Onwa Nobele Du Bilinu. Chief Pristantu Sonyi Longu Niso Bilinu. Simu Ijo Amabia, Unyama Deniso Bilinu Nanyi Geneli. Agu Jewe, CEO Wazobia African Hotel Nadwala Cameroon. Unyama Gabano Miro. The Senu Chief Chuku Neta Uzulonye CEO Neta Otto CEO Anne Buajala Wanyo Ruku Niso Bilinu Dike Najwa Lilo Dogu Ezo Mogo Niso Bili Nadwala Kemerunu Udogu Nashi Ndiyo Magabazenu Nirunu The Zenu Chief, Godwin Emechebe, Omi Fukuwan Nanewi, Nanedo, CEO, Jemako, Oto, Nadwala Cameroon, Nyoma Gabari Nyo, Anyikwa Gananya Yoli Anewu, Mwa! bani runu makane si oyi gajo nwanne o why be enunu so binene nu wanu na ndi oyi unu kunu ne kenenu madu kunu jikalisi amana lo teno yi no yi de ba manu nenu wanu ndeji sefa gabialelunu ba me banu kunu semenu unu lo delu ndi oyi unu nunu ndi na kudo lunu donu na ndi na no nye lunu ya kunu de ji wa gani runu osisi no sisi bogu boko nenu wanu Yes, sir. You got your money. Yes, sir. Newi onyoma gaba nirunu jemako oto na dualanu onyoma na gemerunu bilinu chief ugochukwu umezulike obele nwanu muchu akaju gomea ceo chivik electronics na duala kemerunu chisondi zuno suji bilinu What do you want, Nata? My Java, Imo State. Mwaje Budiam, one. Nanjaba. Ozi Bondu Nolu. Nadwala Kemeru Nugina Chinu. Onyomani Dimanu. CEO, Naris Hotel and Suit Limited. Nata Nanjaba, CEO. Suji kids na duala Cameroon. Madugo no jikalisianu. Why be eno no dumanu? Ndio magaba no nirunu. Nesianu ebulem water chidi. Ebekwedike one no half kingdom. CEO Chides Group na duala Cameroon. So bilinu onye okuzu ije loyi na papara onye okuzu bi bi ogada kendo uche nezo ranu bilinu star and spiritual guide no the welfare organization na kemeru branch this is your luche keno bi bilinu madam donat umuchu Moyalo Machuku Kunaka Wang Nanedo Chifu Joji Don't you go guess of Ilinu I go go money Mukachuku Lindiolo No lucky city Chifu Jonathan Thomas on your map on your Nakubo Bulu one Nohana Eze Nibu na Cameroon Ambassador of Peace Unyama Jabanu Niru Anjibo Katanya Yoyade Ugu Mkwa Kainano Yako ije nisu Yeah.